Harmonize na Diamond Platinumz. Kuri ubu uwavuga ko ari ibihanga bibiri biri kurwanira mu nkono imwe ntiyaba ari kure y'ukuri, aho guhiga ubutwari muratabarana. Mu 2019 Harmonize yaciye mu bibazo ku buryo atayakigaga ko igihe kimwe azahangana na Diamond kuri views za YouTube mu minota. Byatangiye bahangana mu magambo biza kurangira bari guhanganisha ibikorwa. Iki cyegeranyo kigufi tugiye kureba uko Harmonize yaje gukuraho agahigo kari gafitwe na Diamond Platinumz. Intandaro y'amakimbirane ahora hagati yabo ndetse nuko Harmonize yikuye muri Wasafi agategwa iminsi ko umuziki we ugeze ku iherezo. Hari abafata ayo makimbirane ari hagati ya Harmonize na Diamond nk'aho ari ubucuruzi, ariko ni urwango rwaturutse ku makimbirane yahoze muri Wasafi akaza gukongezwa n'akayabo Harmonize yategetswe kwishyura ubwo yasezaga amasezerano y'imyaka 15 mu myaka 4 yari amaze muri Wasafi ya Diamond Platinumz. Nitwa Mbarubukeye Etienne Peacemaker, mbahaye ikaze. Ikigezweho muri iyi minsi ni ugukuraho uduhigo umwe aba yaragezeho. Ubwo Diamond Platinumz yasohoraga amajwi ya wa yakuranye na Koffi Olomide mu isaha imwe, iyo ndirimbo yari imaze kumvwa cyangwa se kurebwa n'ibihumbi ijana mu isaha imwe kuri shene ya YouTube ya Diamond Platinumz. Bwari ubwa mbere ibayeho muri Bongo Flava ya Tanzania. Akimara gushyira kuri YouTube video iyo ndirimbo mu masaha 8 yarebwe na miliyoni imwe, akuraho agahigo kari gafitwe n'umunyanigeria Davido wari warasohoye Femi ikuzuza miliyoni imwe mu masaha 9. Mu minsi ishize Harmonize yakoranye indirimbo yitwa Attitude na Aurel Ngomba na H Baba. Iyo ndirimbo yaje ije gukuraho ibyagezweho na Diamond Platinumz muri iyo yakoranye na Koffi Olomide. Attitude mu minota 44 yari imaze kuzuza ibihumbi ijana kuri YouTube. Mwibuke ko iyo Diamond na Koffi bahuriyemo yarebwe n'ibihumbi ijana mu isaha imwe, bivuze ko Harmonize yahaye umukoro w'iminota 16 wahoze ari umukoresha we. Harmonize akimara gushyira video ya Attitude kuri YouTube mu masaha 22 yari imaze kurebwa n'ibihumbi 933, haburaga abayireba ibihumbi 67 ikuzuza miliyoni mu munsi umwe. Nubwo byari gushoboka yari kuba agifite urugendo kuko Diamond Platinumz iyo miliyoni imwe yayujuje mu masaha 8. Iyo ndirimbo ya Harmonize bigeze ku masaha 22 aho gukomeza kwiyongera abayireba, ahubwo yasubiye inyuma igera ku 800,000 nyamara yaburaga gato ngo yuzuze miliyoni. Byateye ikibazo, Harmonize yabwiye abamufana ko ibyo bidakwiriye kuba intege, ahubwo bakomeza kuyireba ntibite kuri views za YouTube kuko YouTube igira ibyayo. Harmonize na Diamond Platinumz barahangana kugeza no kuba Harmonize yarakoze indirimbo yitwa Ushamba, mu mashusho yayo agashaka umugabo usa neza na Diamond Platinumz akamukoresha agaragaza Diamond ko akunda abagore, nyamara yamara kuryamana nabo akabyigamba mu itangazamakuru. Uwo mugabo agaragara muri iyo ndirimbo ku munota wa mbere n'amasegonda 17 asa neza na Diamond Platinumz ndetse abari mu mazi aho abari kuryoshyanya n'umukobwa. Amakimbirane hagati ya Diamond na Harmonize yaba aterwa n'iki? None kuki umuhanzi yikuye muri Wasafi adasoje amasezerano adashobora kujya imbizi na Diamond kandi bakiri kumwe baba barabanye neza? Diamond Platinumz akunze kuvuga ko iyo hari ubushyamirane hagati ye na Harmonize cyangwa se hagati ye na Alikiba bimucururiza. Aba bahanzi ubwabo ntibatinya gutukana mu itangazamakuru ry'imyidagaduro kugeza no kugaragaza ko umwe aba adashoboye umuziki kuwucuruza cyangwa se byamunaniye, ndetse hari n'uwita mugenzi we ko afite cyangwa se akoresha uburozi ari bwo bumufasha mu gucuruza no guteza saga, byo bita scandals cyangwa se saga. Harmonize yatangiye umuziki mu 2011. Mu 2015 nibwo yahuye na Diamond Platinumz amusinyisha muri Wasafi imyaka 15. Birumvikana neza ko iyo myaka yari kuzashira mu 2030. Ntawe utwika inzungu ahisha umwotsi. Byatangiye icyo mavuko asezera muri Wasafi yayinengaga kutubahiriza ibyo bemeranyije mu masezerano. Yayisezeye amaze imyaka 2 gusa mu myaka 10 bari bemeranyije. Yavugaga ko yakoreshwaga nk'umucakara nyamara agahabwa intica ntikize mu byavuye mu byuya by'indirimbo ze. We yayivuyemo hiyambajwe urwego rushinzwe ubuhanzi muri Tanzania rwitwa Basata Baraza Rasanara Tanzania. Harmonize wageze muri Wasafi bwa mbere agahabwa amasezerano yagiye agirana umubano mubi na Diamond Platinumz ariko ntibigihanze bigahama imbere muri Wasafi. Ibya hafi n'indirimbo yitwa Kwangwaru yatunganyijwe na Liza Classic. Harmonize yari yavuye muri Nigeria azana beat irimo amagambo ayiha producer Liza Classic bakunze guhimba Magic Fingers. Liza cyangwa se Liza Classic ateye icyumvizo ya ndirimbo yumva n'ubufu ariko ayipfuye yagira icyanga. Niwe ufata umwanzuro ku ndirimbo zisohoka muri studio ya Wasafi kuko ni official recording producer. Ahangaha yarabisobanuye.
Ndirimbo wa Kwangwaru nakumbuka Harmonize alikuwa ametoka Nigeria, alikuja amerekodi wimbo fulani ambao ndio huo Kwangwaru. lakini
Harmonize yavuye muri Nigeria yamaze gufata amajwi ya Kwangwaru. Gire rero numva gidakaze sinayikunze pe naramubwiye ntorabizi Harmonize ndimbo niziza pe ninyikosorira mera neza kurushaho. Harmonize yifuzaga kwikorana n'umuhanzi w'umu Nigeria yaba Davido cyangwa se Burna Boy wari kuboneka niwe bari kuyikorana. Naramubwiye ihangane tuyisubiremo noneho ndi ku Diamond yari mu office kandi ndi neza ko ibiro bya Diamond bigira neza na yarasohotse araza arayumva yarongeye aragenda. Hashize umwanya bimwanga mu nda aragaruka. Nabwiye Harmonize ko boss yakunze iyo beat. Harmonize ansubiza ko azi neza Diamond ko ati nayo muziko ntandi
na itengeneza beat hiyo Diamond ari ofisi wa niambia niufute. Nimeshafuta wimbo lakini nilikuwa na watania wimbo sikufuta. Bas nakumbuka hivyo ndio vitu ambavyo nakumbuka katika historia ya kutengeneza wimbo kwa Ngwaru.
Nataka kucheza chura na ingali
Raiza Classic mugusobanura umwuka mubi wahoraga muri Wasafi hagati ya Harmonize na Diamond Platinumz. Yakomeje avuga ko Diamond yagarutse inshuro ya gatatu noneho agaruka yamaze kwandika imirongo yo kunaga muri kwa Ngwaru. Iyo ndirimbo yagombaga kuba iya Harmonize na Burna Boy. Burna Boy yabura hakajyamo Davido. Ibyo byari inkuru yumvikana nabi mu matwi ya Diamond Platinumz kuba hasohoka indirimbo nziza atarimo. Yabwiye Harmonize ko yareka Burna Boy cyangwa se uwo Davido yifuzaga ahubwo bakayikorana. Yari yamaze kwandika igitero amugira inama ko azamutumira agakora indi ariko kwa Ngwaru ikabiye Harmonize na Diamond Platinumz. Kuva ubwo Harmonize yararakaye ndetse Diamond arabimenya. Icyakurikiyeho nuko Diamond yategetse Raiza Classic gusiba ibyo yari yaririmbye hagasigara amagambo ya Harmonize gusa. Raiza Classic nk'umwe ufata ijambo rya nyuma ku ndirimbo yakoze yasuzuguye umukoresha we kuko yari yavunitse cyane mu gutunganya indirimbo. Yemereye boss we ko yasibye za lyrics nyamara yaramubeshaga kuko ntiyari yitaye ku bibazo bafitanye. We yarebaga indirimbo uko ntizakundwa kandi koko kwa Ngwaru yagiye hanze iki bintu muri Tanzania. Muri Kenya byageze ubwo bayica ku mateleviziyo kubera ukuntu irimo amagambo wakwita ko ari amagambo yigisha ubusambanyi. Ifata Afrika yose cyokora abayiririmba mu bitangazamakuru bakunze kuvuga ko bataririmbye amagambo y'ubusambanyi ari ibintu bisanzwe bafatanyije bayibyinye muri Wasafi Festival y'uwo mwaka. Ibyo ni bice bivuga ku mubano mubi hagati ya Diamond na Harmonize kuba nta ndirimbo nziza yasohoka muri Wasafi atayirimo Diamond. Byageze aho Harmonize kubyakira bimunanira abona ko azagira iterambere atari kumwe n'uwo mugabo wikunda akibagirwa ko n'abahanzi afasha bashobora gukora ibyiza atabirimo. Mu ndirimbo Ushamba Harmonize arerura akavuga ko arusha kuririmba Diamond Platinumz ndetse ntanatinya kuvuga ko bo bashaje bita abanyabigwi nyamara barashaje. Ni indirimbo ahurizamo bimwe mu byacaracaye ku mbuga nkoranyambaga aho uwiyise se wa Diamond yari mu bukene bukabije nyamara umuhungu we abayeho nk'umwami. Muri iyo ndirimbo ntatinya kuvuga ko Simba yashaje akaba asigaranye gucuruza inkuru z'abagore baryamanye nawe cyangwa se abo babyaranye. Intambara yeruye hagati ya Diamond na Harmonize yatangiye ubwo batandukanaga nabi mu 2019. Muri uwo mwaka Harmonize yavuye muri Wasafi bangombwa ko bamuca amashiringi ya Tanzania miliyoni 500. Mu by'ukuri ayo mashiringi ntayo Harmonize yari afite kandi ibyanditswe byagombaga kubahirizwa nk'uko byari mu masezerano. Imyaka 15 yari yasinye agomba kumara muri Wasafi. Yiyambaje inzu eshatu yari afite arazigurisha. Yiyambaza inshuti n'abagenzi yikura muri icyo kibazo. Yatangije kundi gengi nta kintu afite avuye mu myenda. Yagubotswe n'umutaliyani kazi amushoramo imitungo ariko baje gushwana nabi. Icyamuteye kuva muri Wasafi yabonaga hari ibitagenda neza yiyemeza kwikorana umuziki. Yishyuye za miliyoni 500 yemererwa kongera gukoresha indirimbo ze yakuriwe akiri muri Wasafi. Nubwo Diamond Platinumz avuga ko ashimishwa no kuba hari amakimbirane muri muzika ya Tanzania, Harmonize aracyafite ibikomere by'amashiringi yaciwe n'uwo yitaga inshuti kugeza no kuba yaragurishije imitungo yose agasigara iheruheru. Indi ntandaro y'umwuka mubi hagati ya Harmonize na Diamond Platinumz ikomoka ku wahoze akundana na Harmonize witwa Jacqueline Wolper. Wolper ubwo bari mu kirori mu rugo rwa Diamond yamusabye ko yamubyarira umwana w'umuhungu. Icyo gihe Platinumz yari afite umukobwa umwe witwa Latifa. Jacqueline Wolper yanageze ubwo asobanurira Diamond ko yifashishije Harmonize mu rwego rwo kumubera ikiraro cyo kumugeraho atamukundaga. Ibi byariye cyane Harmonize wari waririye yarimaze aziko ari gushimisha umukunzi nyamara ari gutireta hari uzaza karongora. Unyingwe yo kuba umukobwa wakundanaga na Harmonize yaba inshoreke ya Diamond. Abakurikiranira hafi imyidagaduro yo muri Tanzania bahamya ko ibi atari inkuru. Umunyamakuru wa Classic 105 witwa Maina Kageni yigeze kuvuga ko asetswa no kubona abakobwa birukira Diamond bazi ko yabakunda. Uwo munyamakuru asobanura ukuntu umukobwa wese mwiza Diamond aramutse amwifuje yamugeraho ku buryo bworoshye kandi ngo ntawukwiriye kuvuga ko batandukanye kubera ko nta nuwa bayigiza akunda ahubwo abashaka kuryamana nabo agakomeza urugendo. Uyu munyamakuru yanavuze ko Azines Diamond ku buryo adashobora kumara ibyumweru bitatu ataryamanye n'umugore mwiza yifuza cyangwa se umukobwa mwiza ugezweho. Tugarutse kuri ya ndirimbo yateranyije Diamond na Harmonize, hari uduhigo yaciye ku buryo byari insinzi kuri abo bahanzi nubwo bayikoze batabyemeranyijeho. Kwa Ngwaru niyo ndirimbo ya mbere yo muri East Africa yujuje miliyoni 10 mu gihe kitageze ku kwezi. Iyo ndirimbo Harmonize yagombaga kuyikorana Davido cyangwa se Burna Boy, ariko ubwo Harmonize arimo afata amajwi yayo Davido ntiyari ahari ngo arikodinge. Harmonize wikuye muri Wasafi yamugize uwo ari we, yayinengaga kumukoresha nk'umucakara inyungu zikaba nke kuba nta ndirimbo nziza yari gusohora itarimo Diamond yari yaramaze kubimenyera. Mu myaka 15 yari afitemo yayivuyemo amazemo 4, mu myaka 10 icyo mavuko yari afite yivuyemo amaze 2 gusa. Diamond anengwa gusinyisha abahanzi amasezerano ababangamira atabateza imbere kandi bikavugwa ko baba bagomba kumuvunikira nk'umukoresha wabo, ndetse indirimbo nziza akaba agomba kuba ayirimo. Umugabo usa neza na Diamond mu ndirimbo Ushamba ya Harmonize yakoreshejwe atazi umukino arimo nabyo byakuye umwuka mubi hagati ya Diamond na Harmonize, bikaba biri kubaha igitutu cyo kuba umwe ashaka kuba yakora uduhigo twundi. Ni umugabo usa neza na Diamond mu kwerekana urwango ruri hagati ya Harmonize na Diamond. Platinumz yagerageje gushaka umugabo usa neza na Diamond maze yerekana imico ye yo gukunda abakobwa akabatamaza mu itangazamakuru iyo bashwanye. Uwo mugabo aganira n'itangazamakuru yasobanuye ko yishimiye amashiringi yahembwe, ariko ntiyari azi ko ari kwigana Diamond ku buryo yarahiye kutazongera kugaragara mu ndirimbo iyo ariyo yose. Harmonize abajijwe impamvu yakoresheje uwo mugabo yasobanuye ko nta kidasanzwe kibirimo kandi abantu badakwiriye kubikomeza kandi abantu badakwiriye kubifata nk'ikibazo, ahubwo bagomba gukomeza kureba iyo ndirimbo Ushamba. Diamond yigeze gutumira Harmonize na Rikiba muri Wasafi Festival baramunanira. Yari yamaze kwemera itangazamakuru ko Wasafi Festival izabirimo Rikiba na Harmonize, nyamara yari yirengagije urwango bamwanga. Harmonize yararuciye aromira aramwihorera, ntiyamushubije ko azabonekanaho Rikiba we yanamwandikiye amubwira ko atagomba kumuzanaho imikino y'abana bo mu mashuri abanza, aho umwana yibundi ikireyo yarangiza akamufasha kuyishaka. Yavugaga ko Diamond yahemukiye Rikiba uburyo atifuza kumubona mu maso ye kandi nakomeza kumukinisha gutyo azamutamaza. Itangazamakuru ribajije impamvu Harmonize na Rikiba batazaboneka yasobanuye ko buri wese afite impamvu ze kandi festival ntacyayibuza kuba bitewe n'uko abo bahanzi babiri bari kumuzanira abafana benshi kandi kuko barakunzwe. Diamond Platinumz mu kwirinda guta ibaba yahise abasimbuza Tiwa Savage na Wizkid wo muri Nigeria. Diamond atekereza ko akayabo yamuciye amusohokera mu nzu yakibagiwe, nyamara undi ahorana inzika. Ubusanzwe Harmonize akiri muri Wasafi ariko bajyaga yumva indirimbo ze zonyine kuko amufana abandi arabapinga, ndetse nta nimira ko Diamond Platinumz ari umuhanzi. Kuri ubu Harmonize ari gukora ibishoboka byose mu kwemeza Diamond watekerezaga ko umuziki uzamunanira niyikura muri Wasafi. Diamond yari azi ko Harmonize atakora umuziki ngo bimuhire mu gihe atari mu bitugu bye. Yakoze indirimbo igira 100,000 mu minota 44, nyamara ya Diamond yabigize mu isaha imwe. Harmonize wahoze ari umukunzi we yafashe amafoto ye yambaye ubusa ayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ubu bugambanyi uvuga ko bwari bwatewe ingufu na Rayvanny mu guharabika Harmonize, ni ukuvuga icyase bya Harmonize cyose Wasafi yiteguye kugikora kandi bikarangira kigezweho. Ibyo bibazo byarasakuje kugeza nubwo Harmonize arezere Yivani akita abapolisi ndetse bakamuca amande. Ubwo Kajara Frida wahoze acuditse na Harmonize yafataga amafoto ya Konde Gang akayapostinga, polisi yahise ibata muri yombi we n'umukobwa we Paula Kajara. Uyu mukobwa umwe ugeze kuryamana na Yivani bigateza ikibazo kuko ataruzuza imyaka y'ubukure. Icyo gihe urwego rushinzwe ubuhanzi muri Tanzania rwabijemo ruhosha ayo makimbirane hagati ya Yivani na Harmonize, ni ukuvuga ko Diamond ashobora gukoresha Yivani mu guharabika Harmonize. Diamond abajijwe inama yabagira abo bahoze ari abahanzi be bari mu makimbirane, yavuze ko bakwiriye guhanganisha ibikorwa bakava mu mikino y'abana. Kuri ubu Harmonize ari guhangana na Diamond gukuraho uduhigo akoresheje ibikorwa, kandi uko iminsi izagenda ishira ibikorwa bizivugira. Harmonize ntajya aca ku ruhande iyo abajijwe umubano we na Diamond, ahita avuga ko batabanye neza kandi batari n'inshuti. Mbere yuko Perezida John Pombe Magufuli atabaruka yari yarahurije ku meza imwe Diamond, Harmonize na Rikiba ubwo bari mu bikorwa bya kampeni yo kwamamaza abarwanashyaka ba CCM mu matora y'umukuru w'igihugu. Magufuli ubwe yivugiye ko yishimiye kubona abo bahanzi bazirana, kubona abo bahanzi bazirana urunuka bicaranye ari intambwe nziza kandi barimo baganira bishimye. Baricaranye kubwo kumwubaha, ntibabikoze bw'urukundo bafitanye. Uwabahuje yaratabarutse, ariko bakomeje gushyamirana ku buryo biha umukoro buri wese kuba yakuraho agahigo mugenzi we yagezeho. Diamond Platinumz abo nihangana hagati ye na Harmonize na Rikiba rikwiriye kandi rirushaho gutuma uruganda rw'imyidagaduro rwa Tanzania rushyuha, nyamara Harmonize aracyafite ibikomere ninzika yakuye ku bukene yasigiwe na Wasafi ubwo yamucaga miliyoni 500 z'amashiringi ya Tanzania. Harmonize na Diamond Platinumz bari guhanganira kuri views za YouTube mu gihe ari Kiba atabasha guhangana nabo kuko atajya kuri indirimba gamije kwemeza abo bahanzi ahubwo akora izishimisha abamukunda. We asa nkaho yiyizi atakiri mihangana mu muziki wa Tanzania ubu hari kurebwa niba Harmonize yazakora indirimbo ikarebwa na miliyoni imwe mu masaha ari munsi y'umunani akaba kuyihagaye ka Diamond asigiranye dore ko ibihumbi jana byarebye Attitude yakoranye na Rurongomba na H Baba minota 44 byakuyeho ibihumbi jana byarebye wa ya Diamond na Koffi Olomide mubayirebye mu isaha imwe. Diamond yakigaga ko Harmonize nava muri Wasafi rugendo rwe rwa muzika ruzaba rugiye kwiherezo none ubu niwe mukeba asigaranye usigaye umurazijuro n'amanywa ashaka indirimbo yakora ikanikira iye iba iheruka. Muri iki kigeranyo twagarutse kwihangana hagati ya Harmonize na Diamond ikiri kubatera guhanganisha views za YouTube ndetse nuko iryo hangana ribafasha gucuruza umuziki wabo. Harabazi ko ari amakimbirane asanzwe nyamara abo bahanzi uko ari batatu usibye kuba bahuzwe n'akazi ka leta nkuko Magufuli yabikoze ataratabaruka ubwabo ntibacana uwaka ntabwo bakicirana ndetse no gusuzanya ni ikibazo. Ihangana ryabaho ryose ibiguyageraho byose Harmonize azirikana ko iyo hatabaho Diamond Platinumz wamwumvise akabenguka impano ye abandi bamutereranye ntiyari kuba ari Konde Gang uhigana na Simba wa none. Nitwa Mbarubukeye Etienne Peacemaker mu ryo rw'ikiganiro.
Kwa heshima na taadhimu mimi nimesimama pambele yenu, wenda bila Simba nisingekuepo, tuseme mara tano Simba. Simba!